denhousenamir.com.
Zakaziba okapula ndabute izo nonde wanono ini nikukaika ape kati imene ililafu kapena ndi misala ya ine ini nikukaika ape kati imene ililafu kapena ndi misala ya ine ukangochoka pangono ngono I feel like it's a long day, oh, mwina vimangwa life. Ukango joka pangono ngono. I feel like it's a long day, oh, mwina vimangwa life. Oh ma, ine mune masule manye. Kuti chinjite mwakapena ngufunda mama. Ine mune masule ukungute mwakapena ngufunda mama chifuko orongu chesga ine nabanyani mama ingapita irizgo mpaka niyo izina lako mama ine ingapita ya irizgo mama mpaka nitumbepo ukaliro wakunyumba kwitu mama ine uninasi ukaikape kati imene ililafu kapena ndi misala ya ine ine ndi kukaikape kati imene ililafu kapena ndi misala ya ine ukangochoka pangono ngono I feel like it's a long day oh mwina vimangwa life ukangochoka pangono ngono I feel like it's a long day, oh, mwina vimangwa life. Oh, ma, mwina pali juju apa mameyo. Nati mwina pali juju apa mameyo. Ine uni masuli, nimanye uni masuli. Ine uni masuli, nimanye uni masuli. Ine nikukaikape. Kati imene ililafu kapena ndi misala ya ine ine ndi kukaikape kati imene ililafu kapena ndi misala ya ine ukangochoka pangono ngono I feel like it's a long day oh mwina vimangwa life ukangochoka pangono ngono I feel like it's a long day, oh, mwina vimangwa life. Oh, mama, yeah, tell you why, bad boy. No, saka ziba ukakula enda beauty, I don't steal, yeah.
Bye. And this one be a Bongo Records production, dem shit no no say. Shut up, you don't know, kaboom.
Download
music at denhousenamir.com.